kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka galgabaga saasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajelkam fagof dioda radio interneti satelliti nail sati facebooki dan kannen saganta genyordo fajirtan daggeffato tagenya jaletamo akkamoltan jimaata onkolodessa digdemi sadi barakumalamaf digdema akkalakobse etiopia timmo onkolodessa kuda sadi barakumalamaf kuda sadi kesummesan kesan rani namodan diti kadi mamton felanno president umma united states lamen tennessee magalanajvil keset walfalmi marsat umrage gesan bulchi sananno kibba godina sheko ana gurra farda keset hidatton nenyumman sanin bekam nalella geggesanin qonnam bulton nanno heddu midamu fi soda kesejirachu dubatu nanno benishangul gumuz godina matakkal ana le sadi keset deggir sawarana bilisumma oromo wajjin sababa walqabaten talatton oromo qabamani utumana murtittin deyatin batewani torbanotaf manayda ka manjedu matile sani kessa kannenif kabroda fagat umra saganta kenyatun walin trajen daggifato tagenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internet media wasumma kakinde situmot gistigameti oduf gara soratan sindabarsa
kabaratolen sorala khedam to biya sanitim american guya khoda ni tokot induba president filat worritanirat waldorgomu president donald trump ifit itana president america khaduri joe biden ede television ratbani yoyu filataman genna frandu famman america wujjechu akdandandirat walfalman jasa fayya america virus corona america kaysanam khum diplomati khum didama chaala galafat maljirenna america akaguddisu dandanin jijiram qillensati fi wan hedurra tafawalt owani saati tokof deqiqa soddama walfalman Trumpi anammalle marro la messo filatamu malejer manjennan dinagdeen America akbar khanjabati takjabati tun betun Biden moejechun ammo ak president Trumpi jedetti American khasara qofattafti Biden ammo daraman na duga dubacha sodaman na abdin drogomu jirra jedetti drogomijechun ammo ceera fukko qabachu ulfin namchu fa walkitte khannu jed tunin ammo wanati ganna frandabre abde jede president Trumpin odun duga didechan addunya kaysa virusin corona fula heddu takmale dadabalama de mujjer belgium kaysa guya tanam kum kudan chala ibhan ratar gut jiran biyitunani ser ruku fananto attu bafachut jirt akhanani akmu mem minister biisuni jedette drugumin sporti naft lafti olma binense khanami bayda watulen chufamte lafti ballo na mi khay solulen ammatin chufamte jen biyitunani mannenya ta frugati leqata chufatte europa kaysa isif czech republic ibhun dadabala de mujjer ودوم الفكاتون بيوت درينا الدنيا دي دمان سلا بتوت سداب رخيز وان دي بفيروس كورونا خنرا تاك الدنيا كركارو دندان رسلا ماريكا باتان مارين سننتان مارين تنافون اموك تقافة مان قدان تقوم موت موتا انتونيو غوتيريس جدتي وان غرانا منياتات اك غوتيريس يو ميديا اسوسيات بريس رتي وقافة جدتي جي 20 وخانا مو بيجيتي قدتان تونيني جيرو فخيز خورتي تي خورتان رتم اك دي جرا وان الدول مارياتشو خرابيان كركاران رت مارياتشو دندانيين virusin corona rakko addunya ti fala addunya barbada qorsi oyyo argamelle qabennu mata ti addunya chufti qod khaysa qabatte wani si mal argachu maltejen corona na addunya khaysa na million afurtami tokko ratargan viafan oromo jaga sojirtan nanno gani shangulu gumuza metakkal ana sadi khaysati waram blisumma oromo walin jirtan jiranitti oromo man murti adoman murti indiyatun mani da khaysa rakachu jirani jede ma timsani dubbat ana dibatitti man guddo ganna saddeetta mishaniti fi akosa dubarti gan khudani afuri egi hedamani torbal lam khina yu dabrani jede ma timsani tanmalele warri motumma naga egu mi warana ummati seiran qabulle oromo rai kachisu jirajeda warri achiru bisan odu duwati dechan akabulchin summatan anno ke bajadete warriqa wehidate haga yotanati nanno guru farda kaysa nam soddomi tokko fite jerinam fite jeran kunini enumma sabto kolaletti akammi dage sisu jirajen afiyai man mari etiopia obota gese chafoti ti bilchoti motumma olano godini bench shoko guru farda raganitti ummata wal mari tijiran ak ministeri haja alati fi misensi party badadina damena anno amara obbo geddo andargacho jerete kunini lolgosto kratti yefate ummata marat midamu jir yonatan zebdio sitawasarge tujubennut
Nanno gamakibba godina gurra farda ana, hinik ana, ganda shobi ke sattir atto te nyumman saani bekam lin, halila rawo ten konna bulton nimit aman yaddo gudda ke sajra chusani dubbatu. Ganda saani ke sabak atani magala kabro ke sadahatani kajran, obbo thazarra imam, halila saan obbole sa saani, obbole ti akkasumas misin sutamati saani afur hit atto takanaan ajjefamu dubbatu. Olaantumman sera yohin kabajam, garelin halila saan rawo tanto anna jala olani, tarkam finyo infur atamne jiraachu frakisata udubbatu guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessa taleellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman shan immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala oolu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitra Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa akka jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo, ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, koomishinara koomishinii mootummaa federaalaa Jeneraal Indaashaaw Xaasaw, ministeer deettaa ministirii nageenyaa Firaalam Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdaaw argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andargaachoo har'a fuul feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajame lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessan nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jen marti nurratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan amaaraa irratti raawwatu gara yertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubanne uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sosso'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Afiyaa'imman maree Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo warra wanjala hojjateetiin biyyi diiguu fedhu mootummaan obsin qabaatuufi jedhu obbo Taaggasee Caafootii fi itti gaafatamaan guddaa waraan Itoophiyaa Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammadii fi itti gaafatamtoota mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo har'a gurra fardaa keessatti warri miidhaan ergeetti irratti eegi wal dubbatanii dubbattan jedhan. Marii kanarratti warri wal jaaree leenjeetti harki bulchiinsaalleen keessa jirutti uummata miidhuu jiraa jedhu. Itamaajoor Jeneraal Adam Mahammad illee warra wanjala hojjate irratti tarkaanfii fudhannaa jedhu. Tan malee naannoo sanatti waraan humna nagaa erganiitiin warra wanjala hojjate kana gara jariitti dhokate akka barbaanne guurraa jedhu. Itaanaan pirezidaantii naannoo kibbaa Ristuu Yirdaaw illee warra koo naannoo isaanii dhalateef dhiifam gaafateetiin warra balleessatan keessa jiru itti gaafatamtootaallee taanaan hin qorqorannaa qulqulleessine baafnaa jedhu. Gamkaaniin ammoo akka lafti nagaa hundi qabaattullee caasaa wayyeessine hojjannaa jedhu obbo Ristuun. Agammaatti warra ijjeecha tanaan shakkan nama 21 qabanii jedha koomishinarii poolisii naannoo kibbaa obbo Nabiyyuu Isaayyaas. Lola kanaan nama 200 335 baqatee jedha qulqulleessullee naannoo sunitti ayyuu erganii jedha akka faanaan gabaasetti. Shawaa kaaba naannoo garba gurraachaatti dhiyootana shufeerota makiinaa fa'is gugurdaa oofan karaa irratti hadhuu jiran akka bulchiinsi nagaa godin kanaa jedhetti warra akkan nama hadhuu jiru kana keessa qulqulleeffachuu jiranii achiin duubatti uummatatti muuf deeman. Akka shufeerooti naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufan jedhanitti warra wayaa poolisii addaa Oromiyaa naqatutti karaa irratti akkan nama hadhuu jira. Hagammaatti nam tokkotti anaan lubbuu dhabe nama 4tti mammadaa'e. Taanaan koomishinarii poolisii Oromiyaa ganna nama xibbebe ammoo qulqulleeffachuu jirra taatullee warri nama hadhu kun poolisii Oromiyaati miti jedhee jette Tsahaayi Daamtoo oduun wargiteen. Bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaan federaalaa horii caasaa qarqaarsa seeftii neetiin qonnaan bulaan qarqaaran birri miliyoon 200,000,085 nurra qabee jedhetti mate. Ministeerri maallaqa mootummaa federaalaa ammoo bajata mootummaa federaalaa qajeelumatti hin kennamuu jedhe. Oduu himaan ministeera kanaa Haajii Ibsaa ammoo karaa horii kana aanaa gandaa dabarsanii uummataa gargaarsa kennaniin ilaaluu jiranii jedhu. Naayijeeriyaatti ijoolleen kaayimaa waan poolisiin biyyisuunii nam tolchitee jedhan irratti hiriira guddaatti jiran pirezidaantiin biyyisuunii Muhammad Buhaarii akka ijoolleen kaayimaa qabbanoofteetiin mootummaa wal mari'attu gaafate. Akka Buhaariin kalee galgal jedhetti ijoolleen kaayimaa warra faayidaa fi demokiraasii biyyaa diiguu fedhuun dubbii walitti naqatanii biyyi goosuun malle. Taatullee Buhaariin waan waraanii biyyisaa nam 12 hiriir naannoo Lake Toll Plaza jedhan keessatti fiti jedhan irratti homan jenne. Itaanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Yeemii Osinbaajoo erga Tiwiitarii irratti wal gurba barreesseen warra lubbuu dhabeellee hin gaddina dhuga isaaniin barbaannaa fi jedhe. Ameerikaan ammoo ijjecha tan guddoo balaaleffatte. Ijjecha miseensotii waraan Naayijeeriyaa namaan fixan sun cufa iyyuu ariitiin akka qoratan feena. Warri tan tolchilleen akkuma seera Naayijeeriyaatti itti gaafatan feenaa jedhe ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafateetiin bulchaa jiru kan raawwala dhabaa kaane ammayyuu waliigalee walii mallatteessu waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabiigan hedduuf dhiigjiis kun akka dansa keessa qorataniitiin waan cuuf daraarsuu malanii jedhu geeyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Steefanii Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf waliigale. Waraanni jari biyya alaati yaammatee waliin dhaba illee ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii akka xiqqaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibitu yuura Tiripoolii kaayeetiin Bengaazii dhaqe. tun akka jechi Stefanetti war akka malee nam gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafi mootummaa isaan rajeessanii isaallee jeessaniitiin duubatti biyyitti waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira. Mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture. Amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Koondeet mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan tan mul'atutti. Akka odeemaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2,400,000 caalaatti baay'eetinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgomammoo nam miliyoona 1,600,000 caalaatti filate. Alfaa Koondee kan 18 biyyi bulchuu jiraaf oduun ammaaf qabatanuma asirraa lafeeti.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartii dimokiraatotaa irraa dorgomaan isaanii Joo Baayiden kaleessa halkan kutaa Tenesii magaalaa Naashviil keessatti walfalmii duula filannoo pirezidaantummaa isa xumuraa geggeessan. Gabaasaan Maayik Suliivan akka jedhutti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuuf torban lamaa gadi naafetti ka geggeessame walfalmii marsaa lammataaf ka xumuraa kanarratti mata dureen falmii inni jalqabaa waa'ee COVID-19 ture.
It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and
kun dhukkuba daddabraa guutummaa addunyaa waliin ga'e. Guutummaa addunyaa mararra jira. Yeroo ammaa biyyoota Awurooppaaf bakkaawwan biroo mara keessatti lakkoofsi namoota qabaman ol ka'aa jiraa jedhan pirezidaant Tiraamp. Dawaan talaalii akka yeroo dhiyootti qophaa'ullee dubbatan. Kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joo Baayiden immoo yeroo lammiiwwan Ameerikaa 2020 vaayirasii kanaan qabamanitti waa'een dawaa talaalii ka baay'ee boodatti harkifate ta'uu dubbachuun qeeqan.
Anyone is responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Namni du'a baayyee kanaaf itti gaafatamaa ta'e pirezidaantii United States ta'e itti fufuun danda'u jedhan Baayiden. Kana malees kaadhimamaan pirezidaantummaa inni tokko isa kaan malaammaltummaadhaan balaaleffate walfalmii kanarratti Tiraamp waa'ee walquunnamtii daldalaa ilmi Baayiden Hunter Ukraineef Raashiyaa waliin qaba jedhanii qeeqan.
All of the emails, the horrible emails of the kind of money that you
were emailon rifaasison sun kanatiif maatiin keettiin maallaqa guurrachaa turtan. Joo gochaaleen akkanaa garii yennaa raawwataman ati ittaana pirezidaantii turtee jedhan Tiraamp. Baayiden garuu himannaa kana ni haalan.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Umri koo guutuu keessatti madda biyya alaa irraa saantima tokkitti fudhadheen beeku. Waan akkanaa ka pirezidaantiin kun chaayinaadhaaf dilaala yookaan gibira dachaa 50 baase kan inni herrega baankii icciitii chaayinaa keessatti qabuu fi daldala chaayinaa keessatti geggeessu irraa argine jechuudhaan falman Baayiden. Herregni baankii chaayinaa keessaa qaban icciitii akka hin ta'iniif biyyoota addunyaa keessatti akka daldala geggeessan dubbatan Tiraamp immoo. Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota dhiyoo keessa gibira yookaan dilaala xiqqoo baasuu yookaan homaan baasan oduu jedhus ni yaalan.
As I prepaid my tax tens over the last number of years tens of millions
waggoota hedduu dabraniif gibira koo baasaan ture dolaara miliyoona 10 hedduu durseen baasee jedhan Tiraamp. Yeroo aangawoonni tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa namni alaa harka galfachuu yaale jechuun akeekkachiisanitti walfalmiin kun geggeessame.
That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that
Raashiyaan harka galfattee turte. Chaayinaan harka galfattee turte. Kun amma immoo Iraan harka keessa galfattee ka jedhu dhageenye jedhan Joo Baayiden. Tiraamp immoo gama isaaniitiin masaanuuwwan biyya alaa dura akka jabinaan dhaabbatan dubbatan.
Because there has been nobody tougher to Russia with between the sanctions. Nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions.
Yeroo gurri kaa'ametti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Yeroo gurri kaa'ametti waan anneetoo keessatti godhe keessatti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Maallaqni biyyoonni miseensota neetoo gumaachan waggaatti biliyoona 100 biliyoona 30 irraa gara biliyoona 400 biliyoona 20 akka guddatu kataasisana. Kana gochuun koo akka Raashiyaa irratti to'annaan cimu gochuuf jechaa jedhan Tiraamp. Namoota walfalmicha sa'a tokko walakkaa ture xiinxalan keessaa tokko George Mason Yuunivarsiitii irraa Jeremy Mayer kaadhimamtoonni lameenuu falmii gaarii geggeessuu isaanii fi dhumarratti Baayiden caalu eeran.
The question near the end where they asked him, what would your message be if you win to the people who didn't vote for you?
Gaaffiin gara dhumaarratti dhiyaateef yoo filannoo kana injifatte uummata sagalee siif kennuuf dhaamsati qabdu maali ka jedhu ture. Addaan wal qooduuf waladheessuun siyaasa keenya keessatti ennaa babal'atee jiru kanatti Baayiden dhaamsa uummata wal taasisuu dabarsan jedhan Jeremy Mayer. ትራምፕሞ ነመ ያደ ቀበተን ትጭቸን ይብ ከከሰን ዴብነ ተው ጥንጣላን ኩንዱበተን ይጅሩ
He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged scandal.
ማለከቦቹ በርባር በካ እንስ ዋይ መላመልቱ መልመሳረት ተደይ ሰሙ ሰናን ባይደንን ጥሪ ዲቡቱሬ ካናና ገተኩዋን አይነት ተፈካ ታጀረን ማየር ስለነ ከነ እኛ ከንጂ ፈጩፍ ጅሩ የሮፈትን በከምን ጅሩ ከነቲ ወልፈልሚን ኩን ነሞተ ሰገለ ከነ ያደርጅ ጅስሱ ዋንደንዶ አከን ፈካን ለዱበተን ጀረሚ ማየር ያዱም መታ ወልት ቀበመን ባይደን ዱርሳ ጅሩ ኩታለገት ቆነሞን እኙ ፈከሰ ገለገነን ሙርቴፈቲን ከሰባየ ተንት ፉልፈተ ዱለማ ቦዳ ለሚወን አሜሪካ ሚሊዮን አፍተማ ኦልታን ዱርሰኒ ሰገለከኑ ኢንሳኒ በከመጅራ ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል አናሌ ሰዲኬ ሰት ሰበባ ደገር ሰወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ወልቀበቴን ጠለቶን ኦሮሞ ኦሶመነ ሙርቲቲን ዲያቲን ባቲወኒፍ አከስመስ ቶርባኔኒፍ ፊደሙ ማቲ ሳኒኬ ሳቪዮት መኒጅሩ አና ዲባቲት ማንጉዶን ወጋ ሰደተሚ ሸኒፍ ሙጨዮን ኢልመሳኒ ሸመሬ ወጋ ኩረፉሪ ኤገደመኒ ቶርባኔለ መደብሩ ዱበታ ኢልሚ ማንጉዶ ከና ከነመለስ ቃሙሊን ነገጉን ሳሞቱማ ሜሻ ወራና ሰረቀበይሰተ ሐዋሶ ሮሙራይ ከቺሳ ጅሩ ጀደን ጅራታን ጎዲና መተከል ከብራን እትጋፈተማን ዋጅረ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ኦብ መለሰ በየነሞ ነሞን ሂደሙ ቁበንቀቡ ጀደኒ ዋይ ሜሻ ወራና ወልቀበቴ ገሩ አባውሸኒን ሜሻ ወራና ቆናን ቡልቶታ ፉደቴ ዋረኮ ነገኛው ማጅሩፍ አንጋና ለንኩነን ተስገባንት ሞቱማን ቢፈገልፈታን ኦልካው ፈርካፉ ደጀቹን ዱበተን ዱቢማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ልጣ ብልሱማ ጉታሞ ወቦን ኦሮሚያ ከሰ ሶቾ አመሌ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰንጅሩ ጀቹን ደብከነን ናኮር መልካቱ አንቦራ ገባሴ
ኦቦ ጀቤሳ ታሪኩ ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል አና ዲባጢ ከሰጅራችሁበቱ አባይ ሳኒ ማንጉዶ ወጋ ሰደት ተሚቶኮ ከንታኒፊ ዳይም ወጋ ኩድ አፍሪ ደበለቴ ሲንሶትኒ ማቲ ፍሮትኒ አፉር ኤርገይ ደመኒ ቶርበለ መደርቡ ለካንሳንዱ በተን
ሁደን አከማቲ ዘናትና ማፈሪዳ ተቆም ባጎቲ ተቆሞ ሙጫው ለሰኪያ ሙጫ ድርባው ጋ ቁዳ አፍሪ አፍቃ በደጅቱዳ አባንጊ ኦሞሪን ሳውጋ ሰጥተን ይሻኒ ናሞኒ ብሮን ካንዳማ ነው በለቲን ዲያ ኦናን ነው ኪኒ ፈንሩን ጀግራቲ ሰገለ ዱካሳ ራካፋ ዳጄሴቲ ናቴ ዱስተ ገረገኛ አባ ማናጀ ፍሽ ሞርደስ ለማታ አንዱፋኒ አኩማዱፋኒ ወራና ግዱ ተፈርገኒ ወቃፋኒ ንቶሎ መጥቀበኒ ፖርቬ ለማክስቴራማ ዋን ንግራፋቲ ሱነ አኩማዱ ካፋሜን ሸን ማና በቀቴ ባቴ በቆሎ ተቆቲ ጅራ ዛራ በልበላ ጎርዱ በራ
ኤኤን ፈን በቀቴ በ
አርሜ ዲጋ ከሸን በቀቴ ባቴ ዋን በቆሎ ሰቆሳትሬ ናኑ ረሳሳ ቶርበሰዴ ዲት ዱካሳኒ በከሸን ወቀቴ ታቱር ተዴ ማኒያቺ አባኒ ሰሊገለገለ ንበራ አባቲ ያቲ ገለገለን ኩንካንዴ አና ዲዋቲ ገንደ ቆርካ ገደሙ ከሰጥዳ ወል መፋነ ካዋኒ አርፈንዛኒ መንሂዳ ዩቲ ጌሰኒ ተወበኩ መሰበካ ሰፈረ ወይ ተኩ ጌሰኒ ገራ ጎዲናት ትገኒ ሩዋንደ ተኮ ታጋንራ ገሩ ምልከን የፈነይካ
ማይን ሰው ቢሳ
እንዴ ንገሩ አደት ከን ደማጅሩ ናን ተነቲ መተወረሞቲ አመነ መነንጅሩ መነግራቴናን በቃቲ ዱመቴ ጆሌራ አረተርገኒ ሬባቱ ማወዱ
ኦቦ ከፋሉ ንጋቱ አሞ ኦቦሌቲ ሳኒ አዴ መልኪቱ ንጋቱ ኤርጌ ደመኒ ጆትን ለመደርበኒስ አንጋማ መነሙርቲ ትዲያተኒ ህመትን ረትን በነምኔ ዮካኒ ሞንገዲ ፈምኔ ጀደን ኦቦሌቲ ሳኒ ራከነፈ ጃርሶሊም ቢያ ከነም ብሮ ሲደሙ ሳኒ ዲከንሳን ዱበተን
መልኪቱ ንጋቱ ጀደን ትከኒደምቲ አደ ጆሌ ጃቲ ደለስቲ ትከንጅራቱ ወጀሬየ ኩንፋ ጅራቲ ሲያተም ከሳዩ ገይ ከብዱ ምጄተ ሲያተከኒ ዩሚጂ ገሩ ሰበባ ሂንዴ ተምኔን ኦልሞስት ናኖ ጃላማ ተይራ ገሪ ወይ ይተቶን ወይ ዴ ማኒሽሮ ባንጀኒ ኩኒ ኤርገናኖ ማጋለጋ ለስፋ ጀደሙ ቶኩ ወያላማን ቶኩ ገቡልተኒ ቦደ ማጋለ ጎድና
ಸಾಕಾಯ್ತಾನೆ ಶೇಡ ಬದಲೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ತೆ ತಂಗಿ ತೋಕು ಹೋಲಿ ಅಗತ್ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಬೇತಿ ಎರ್ಗಸಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರಾಕ ಕವಾನಿ ಕೈಸಾನಿ maali fidhu namoota
sababii tokko yoo hin qaban akka oduu bakkeerra dhagaa jirutti naannoo sana hidhattootatu jira jedhu jiran namoonni garuu kan qabaman aanaa sadiirraati bulan wambaraa fi aanaa dhibaati naannoo kana rakkoon keenyaa hin jiru gara kophaa miti abbootiin gadaa naannoo sana biyya araarsan akka aanaatti illee kan beekamani saba tokko madeffatan darramaa jiru mana murtiitti geessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u.
Godina Matakkal aanaa dhibaaxii wambaraa fi bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattootni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Mata keenya irraati meeshaa isaan har'atuun taane waggaa 27 gaafa naannoo sanatti uummanni Oromoo buti godina addaa taana jedhee gaafa kaase meeshaa Oromoon tokko hidhachuu akka dandeenye labsaniitu irratti hojjechaa turan. Sababa kamiin irraa kun namaa ture miidhaanas akkas gochaatti kan jiran.
Amma ammaatti meeshaa meeqa
kan.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif kan gaafataman bulchaan godina Matakkal obbo Aatteen Kushittuu godinni Matakkal komaand poostiitiin bulaa waan jiruuf dhimma bulchiinsaa malee dhimma nageenyaa irratti yaada akka hin kennine kan bilbilaan ibsan. Qindeessaan komaand poostii godina Matakkal Koloneel Warqinaa Guddataa gama isaaniitiin xalayaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa barreeffame qabannee waajjira isaaniitti yoo argamne irraan kan hafe yaada kamiyyuu akka hin laanne bilbilaan kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana namoota hidhaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo hin qabuudha kan isaan jedhan. Haa ta'u malee godina Matakkal aanaa wambaraa bulaniif dhibaaxii keessatti qaamolee hidhatanii wal qabate sochiin jiraa jechuun dubbatan. Rakkoon nageenyaatti jiru tokko Oonag Shaniin dargaggoota fo'achuun leenjii loltummaa kennee naannoo sanatti qabeenya saamuu darbee darbee immoo lubbuu namaa dabarsuu fi nama reebuun waliigalaan sababa mirga namaa geessisaa ture. Kana ilaalchisees duti gama keenyaan bakka sana dhaquudhaan hawaasaa wajjin marii geggeessinee jirra. Dargaggoota isaanii akka isaan gorfataniif koree nagaas hundeessinee akka araarri bu'uuf. Abbootiin ijoollee isaanii gorsanii akka manatti deeffataniif kan hojjenne dargaggoonni hedduus amma deebi'aa jiru. Dubbii keenya irratti hidhaan hin fayyadu hidhamus hin qabani jedhan. Komii mootummaan dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irraa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hiikkataa jiraa jedhamee ka'eefis yeroo deebii kennan akkas jedhan obbo Mallasan. Tokkoffaa meeshaan fuudhamu kun gama mootummaatiin odeeffannoo irratti kan hundaa'e gosa meeshaaf lakkoofsisaa bakkisaa kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'umsaa adda adda ba'eeti. Yoo meeshaa kana mootummaan hin fuudhin qaamni bosona keessa socho'uu fi ergama farra nagaa qabu humna mootummaa irratti yaaddoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef hawaasa wajjin mari'annee meeshaan kun galfataan yeroodhaaf mootummaa bira haa taa'uu yeroo nagaan naannawa sanatti mirkanaa'u immoo qonnaan bultoota irraa fudhanneef deebisnee kan kenninu ta'a jedhan. Lakkoobsa namoota hidhaman jedhamanii fi meeshaalee waraanaa mootummaan hanga nagaan deebi'utti galfataan of biran ka'aa jedhe jechuun kan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii naannichaa ibsan mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Komii mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan abaa shanee jedhee waamu irratti dhiyeesse ilaalchisee dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa bilisummaa guutaatiin beekaman deebii kennanii jiru.
Mootummaatti illee ni jira garuu daangaa Oromiyaa hin taane keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa hin jiru jechuudha gabaabaatti.
Maal kaasu isaanii naannoo sanatti sochii gochuu irra darbee iyyuu meeshaa akka fudhatu namoota akka ajjeesu kaasu naannoo sanatti sochiin akkasii jira?
Walumaa gala naannoo sanatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hin jiru. Biyyi kun komaandi poostii yookaan immoo humna waraanaatiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun bulaa jirti. Kana keessatti immoo humni waraanaa biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana yookaan Ibraahima kana bushaa jiru waan barbaade gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan wabootu akkas godhe jedha. Kun sagantaa mataa isaati inni uummata Oromoo irratti duula dugoggeessa sanyii gaggeessaa jiru mirkaneeffachuudhaaf kan inni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gocha kana godhaa jirudha. Raanala waraanni bilisummaa Oromoo bakka amma jedhame kana keessa hin jiru jechuudha.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lama as ka'aa jiraniif mootummaan naannoo Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa HWAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanii jedhee waamuu fi qaamolee naannicha keessatti hidhatanii socho'an sosochii uummataa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guuden jedhamu komachaa turuunsaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karagaji Tanas, Washington DC, Rakadabru Radio, Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Hojiin muddama mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu jiru hiiku itti gaafatama koomishinara araatti kenname akka hin ta'in hojii gaggeessitoonni koomishinichaa beeksisanii jiru. Koomishinichi labsiidhaan eega hundeeffame as yeroo hedduu kan itti fudhate of ijaaruu fi hojii isaa ijoof mariiwwan haala mijeessan gaggeessuutti akka qabamee ture dubbatu. Gabaasaa Mallaskaachuu Ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinichi araaraa kaleessa waaree irratti ibsa gaazixeessotaaf kenne irratti barreeffama gabaabaa raabseen kan irratti fuulleeffate baatilee sadan darban hojii hojjedhe jedhe adda addaa irratti ture. Haa ta'u malee gaazixeessonni biyyattii keessatti muddamo uume jedhanii kan yaadan mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu falmii jiru irratti kan fuulleeffate fakkaata. Koomishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazixeessota adda addaa bira gaaffiin dhiyaateera. Itti aantuu dura teessoo koomishinarichaa akka ta'an Yeet Nabbash Nugusee deebii kennaniin.
በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከለ ያለው ውጥረት ለኛ ሁለቱም መንግስታት
ሞቱማ ፌደራላፍ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱ ሙደምን ጅሩ ኑይፍ ሞቱሞን ለማን ሞቱሞ ተፈጠ መቀበኒ ከናፍ ረኮ ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ግዱት ኡማ ሙሂኩን እትጋፈተማ ኮሚሽነ ነጋፍ አራራሚቲ ኢፋፊፈት ሴራን መነመረይ ፌደሬሽኒፍ ከነመ አካታ ሆጂስ ቀባ አታውመለ አከለሚፍ አከ ኮሚሽነ ኡንፋት ከኑቲ ኩቹ ደንደይ tasgabbaanee akka dubbatan gaafachuuf mari'achuuf qaama walabaa yoo isaan barbaachise immoo nuti qopheedha. Kanammoo yeroo isaatti qaama dhimmi ilaallatutti sirnaan beeksifnee jirraa jedhan. Dura ta'an koomishinichaa Phaaphaasiin Waldaa Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Abbaa Biraan Iyyesuus Raafeel dhimma kanarratti yaada kennaniiru.
Yerqa salaam siraa bihizboosh makaakkal nau. በህዝቦች መካከለ አለመግባባት ሲኖር
ሆጂን ነጋፍ አራራ ኡመተ ግዱት ወል እብደን እና ጅራት ሃሎኒዮ ጅራት ወልት ቡኢንስ እና ኡመም ኡመተ ቸገም ለማኒ ሃሶፍ ሲሰኒ ደጋውዳን ነጋፍ ወሊ ገልቴ ፊዱዳፍ ያሊን ጅሩ ሞቱማፍ ሞቱማ እና ተውገሩ ሱን አደም ሰከሞቱማ ቀባ ኮሚሽን ነጋፍ አራራ አኩመ ስለጀዳ ከለቲን ኢሰ ኢላለቹ ባቱስ ናኖሌ ረዴሙዳን ወገኖተ ናኖ ሳተው ቃሙቲ ሙርቲ ሀቃ ናኖ ስተይ qaamotii naannoo kan nagaa eegsisan akkasumas gara uummataattis gadi bu'ee abbootii amantaa naannoof jaarsolii biyya haasofsiisee deebi'e Tigraayittis yoo ta'e isuma kana kan hojjetame jedhan. Koomishinichi erga hundeeffame qabee uummaticha gidduutti rakkoo uumamuuf walitti bu'iinsi ennaa uumamu tasgabbeessuu gama laaleen hojii araara buusuu qabatamaan akka hin hojjenne kanneen jedhaniif koomishinichi boodatti narkifannee gaaffii jedhu gaazexeessota biraa ka'ee jira. Itti aantuu dura teessoon koomishinichaa Yeet Nabbash ennaa deebisan gama seeraatiin koomishinichaaf ennaa kun uumamu yeroon qophaa'ee jedhamee kennameef hin turre. Kallattii inni irra deemu mootummaas ta'e qaama biroo biraa kan qophaa'eef hin jiru garuu uummata waliin marii geggeessuu hirmaachisuu gama laaleen hojiin guddaan hojjetameera jedhan. Baatilee sadan darban keessa hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko paartilee mariisisuudha jedhu Yeet Nabbash. Nus waggaa kanatti hojii ijoo nuti hojjenne keessaa tokko paartilee siyaasaa waliin kan geggeessine marii dhuunfaati. Kanaanis paartiin amma aangoorra jiru paartii badhaadhinaa dabalatee paartilee politikaa hedduu waa'ee nagaaf araaraa yaada isaan qaban itti dabalees paartii isaanii keessatti araaraa ilaalchisanii karoorri jiru maal akka fakkaatu gaafachuudhaan waliin hojjechuuf qophee ta'uu keenya ibsineerra. Dhuunfaadhaan paartilee kana waliin mari'achuun gahaa akka hin taane hubachuudhaanis mana maree gamtaa paartilee waliin mari'annee itti aansee adeemsa araaraa kanarratti waliigaltee siyaasaarra malatti hin ga'uun danda'amu nuusa waggaa kanaatti bu'uura lafa keenyeerra jedhan. Komishina saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa waliin illee waliigaltee adda addaa mallatteessuusaa ibsa barreeffamaa sanarratti tuqameera jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii saatalaayitiitiin boor walitti deebinaa qophii keenya idilee karaa raadiyootiin immoo wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Nagaatti bula.